back some records, baby.
Yeah, haya ndio maisha mtaani, au sio? Mafunzo kibao, mafunzo tele, elimu ya mtaa, pata funzo la leo. John Baji, Crash V, yeah. Elimu ya mtaa, leo nakupa bure. Chukua ama kataa, we kinyago cha mpapure. Toka enzi za mababu, kwetu hakuna shule. Hatusome hata vitabu, akili zetu nywele. Biashara kibao kwenye mitaa, zinatupa mafao. Hatulali njaa, tunauza pipi jaro sabuni mpaka dagaa. Hatuishi kifarao, genge zimezagaa. Tuna haso, tuna make paper, tuna baso. Chapa kazi sepa, japo kazi chafu. Mkono wende kinywani, wapo wanaocheza rafu. Bora goli wavuni, tusome nini wakati bora kibao. Twende shambani tulime tupate mazao. Wengi wabishi japo na heshima zao. Umi hatusitishi wakija na mikwara yao.
Yeah, japo life sio simple, tunakimbizana na mitindo. Talking bad and hustle, kutuchururu sio ndondondo. Japo life sio simple, tunakimbizana na mitindo. Talking bad and hustle, kutuchururu sio ndondondo. Hata mitaa ina mafunzo, mitaani sisi hatuna hata likizo. Hata mitaa ina mafunzo, mitaani sisi hatuna hata likizo.
Mitaa imebana, masaka hela na wana. Undugu ni kufana, sio kufanana. Tuko mbio kwenye giza, maisha tuyakimbiza. Kuna pakuta tuko hoi, next step kutuliza. Mitaa inanikana, haitaki kunipa kazi. Kidume napigana, nachonga mpaka viazi. Elimu yako hainitishi, na kuchana wazi. Sabu zako hazinilishi, karne ya utanda wazi. Wapo wasani, wanafuna kwenye vipaji. Wengi kio cha jamii, kudumisha wajibikaji. Mapadu kibao, wekea mkono wamini. Wengi biashara zao, najua weze mimi ona mbali. Kwenye upeo wa bahari, kuna vumo pepo mkali. Hali haipo shwari, ngalawa inazama. Mvuvi ndani ya hatari, na kuta kama drama.
Japo lenye plot kali, tunakimbizana na mitindo. Talking bad and hustle, kutuchururu sio ndondondo. Japo life sio simple, tunakimbizana na mitindo. Talking bad and hustle, kutuchururu sio ndondondo. Hata mitaa ina mafunzo, mitaani sisi hatuna hata likizo. Hata mitaa ina mafunzo, mitaani sisi hatuna hata likizo.
Kumbuke sijakataza mtu kusoma. Yeah, for the youth without motivation, give some things priority. Go get some education, it's gonna make you VIP in this society. John Baji.
Baby.